Kosi kuna freedom hautapata.
Yeah,
kupiga
yeah.
Podcast ama show ama nini. Ndio maana mimi hata ilifika point. Kuna gig by then ili kuna swali ni hapa naweza cast.
Yeah.
Kuna swali ni fuck up. Gig flani back in 2020. It was an alcohol brand.
Yeah.
I say mazetu tumepiga shughuli na hao. Alafu ikafika point. Sijui kuna mother flani, sijui kaa kwa ananipenda ama iko nini. Tumeingia wawili na boy wangu. Kwanza ilipata kaka kuna video yangu flani sijui kama icheki.
Yeah.
Tukifanya reggae, ya reggae hivi nikikuwa kaa au MC wa reggae.
I think nishaicheki.
Yeah, iko kwa page yangu. Kitu ili blow up ikaenda paka ikaleta biz. Buda wasa ametuonyesha pesa, si pesa mbaya. Kenye kape ni tukapiga shughuli tumeingia wawili. Mimi sikuwa nimefika hiyo age ya for example tuseme squeezy wanasema ni 25 kwa advertise alcohol. Mimi sikuwa nimefika, so ilikuwa jina ya umse ndio tumeset is like tuko wawili but we've been registered as two people but we are using one name. Bana kuna dem fulani hapo sijui kama kunipenda ama nini. Mwenye sasa tuko tunamtumia mavida ana approve. Jo lazima utume sasa content yako approve. Tumia content ma approve nini? Kuna day mazee mimi nimejitayarisha ndo tumeanza sasa podcast. Najitayarisha nimetoka kuoga mazee. Nimetuma video approve so sasa ile naoga kwa shamaliza tu post. So mimi nimse nimetoka hivi kwa room kwa bafu nasikia tenje inalia. Nikaenda hiyo tenje. Kashika. Dema anasema hi Tony, how are you? Nini so I'm sorry but we had to terminate your contract cuz nini. Mimi nimeyeni kasema kwani nimefanya nini?
Yeah.
Ama ni hivi da. Akasema but the video has been approved, just post it but don't continue posting. Nikamuliza why? Nikamuliza why mbona? Mimi nilikuwa nataka kujua like hata kama basi heri uniambie staff yangu imechapa.
Yeah.
Nijue vile nitawaka. Kaniambia no, we've just been making some few financial changes so I'm really sorry nini. Alafu ananiuliza after that how do you feel about it, bana nilikata simu.
Yeah, najua.
Kata simu huko nikaingia hapo nika post hiyo shughuli. Ilikuwa nilienda studio niko sad. Kisa unajua hapo pia tuko shughuli. So nikabidi nime maintain to game face nikimaliza hapo. Kana nikapiga drinks. Hata hiyo drink kwanza nikasema sasa ikunywa hata. Kapiga drinks ni nini? Nikasema fuck your drink by the way. Kapiga drinks zangu nini ndo the next day na come to realization napiga boy yangu. Oya. By the way tumechujwa form. Inakuaje? So what's the way forward? Akaniambia mimi sijui your story. Mimi sijapigiwa. Nikasema what?
Oh.
So ni mimi nimechujwa peke yangu.
Okay.
Unacheki okay. Naangalia group mazetu tuko na wasema superstar tukadina kina Kena, kina Jackie, kina nani. Nikasema hii ni gani? Mimi nikatoka usiku wa manane hiyo group ndio wasema wasiniulize maswali.
Najua
ni ile yani uko kwa group yani hadi make create ka family bro. You know the exit of shame. Na realize niko solo. So mal at James alafu later on so mimi nikapiga shughuli. So unajua ke walifanya ni wali breach contract. So uzuri wakasema hiyo do yako tutakulipa yote.
Yeah, oh, okay.
So they gave me all the money. Well, nilikuwa nimepiga tu 1 month. So ilikuwa ya 3 months contract ya 3 months. So the next hizo months zote wakatuma do yote pamoja. So imagine uko na do. Ujui sasa hii do hauna wera, hauna shit. So hii do unafaa kupanga itakufanyia nini ku change life yako. Hapo ndo nikasema by the way unajua nini? Nipige hesabu nikasema hii ndo stuff ili nitengenezea do content huko. So heri ni invest hapo alafu ikue ni bidii yangu tu sasa ndio imebaki.
Yeah.
Niko sasa mimi nikiwahi sema nimewahi heri tuseme ilikataa. Unaona? So hapo nikabuy my lights, nikabuy hadi tenje, nime research vile unaweza shoot na simu na ikutoke kitu quality.
Yeah.
Nime import vitu. Sasa nimebaki na kama 1500 tu between me and poverty.
Yeah.
Kwanza nikanulia kwanza maboy mzinga kwanza na hiyo do. Nikasema sasa sahi ni Godspeed. So later on mambo tu ikaanza kufunguka later on but hiyo ni kitu ingine crazy. Nilikuwa tu nataka tu kuilet off but ilikuwa noma sana.
Mase. Yeah, juu alafu na feel ni kama nini hii episode imebidi anze different because hiyo story ni dope sana. Yeah, so
straight on.
Yeah, straight on. So Ekonene. episode 286 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio?
Yeah.
Na leo tuko na a legend in this podcast game, na saizi pia ameingia kwa sijuka niite Legacy Media. Tuko na Tony Kibbs, aka yeah, the Black Diamond.
Yes.
Unajua mimi siwezi kuita Black DJ because sisi ni wale wasewa. Sisi ni wasewa kuingia Pornhub, so hatuwezi sema hiyo.
Black.com.
Black. Yoni jina madem pekee ndo ananiita. Yeah, okay. Yenyu ni Black Diamond.
Yeah.
You know what it's a Black D.
So niaje budaje.
Mimi niko fiti.
Ni poa kuku hapa hapa. Unajua nini siku za kwanza tukianza podcast. Zaka alikuwa anashinda tu akiniambia tu sandwich. So at least ulikuwa na something. I think mliazaga like maybe 3 months ahead ama kitu kayo.
Yeah,
mliazaga si 2021
bado. 2020. Yeah. The first episode dropped in August 1st.
Yeah.
Ama July 31st was the first episode actually.
Hey,
na mimi ni upload audio peke.
Audio peke.
Tulipiga
okay,
audio
okay
peke hadi episode ka 19.
Yeah.
Audio solo.
Oh, okay, okay.
Na hivyo ndo tukapata audience. Imagine with audio tulikuwa tunapata wase wengi.
Yeah.
First episode mazee si tumepost first time iko na 8000 listens.
Yeah.
Mimi niko like what the hell?
That's
sijaona kitu kaa hiyo.
Hata
vile ilipeak sijaona kitu. Mimi nimepiga content before that, nilikuwa napiga content yangu maskids.
Yeah, yeah, yeah.
Manina tulikuwa big in the game pia, bado tuko big in the game. But now sijaona na ile take time.
Yeah.
Sijaona kitu ime rise hivyo bro. The last time niliona kitu ime rise hivyo I think ilikuwa labda Elsa Majimbo bro.
Yeah, yeah.
Like sijaona kitu imepanda mbio hivyo, but yeah, tumekuwa in the game. Nakumbuka hadi mkianza, nakumbuka mkidrop episode yenu ya kwanza.
Yeah,
ilikuwa. Na nakumbuka ni nikisema sasa hii industry nyinyi mlini ni confirmia by the way ni kitu inaweza kuwa. Unajua mimi kwa naipiga vibes.
Okay. 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 Yeah. Yeah.
Mabo yangu nawaambia cheki by the way kitu podcast ni tumesha assembleana nini ka. So inabidi nisukume wase.
Yeah.
Sikosea wajisikimi ndo niomse nikosema cheki. Kuna kitu hapa walai.
Yeah. Yeah.
So tuko napiga na mic nyingine moja, road mic. Nyingine kadogo tunaweka katikati hivi tunabonga katikati hivi bana. Audio ilikuwa shit.
Yeah.
By the way ukisikia hata the first 2, 3, 4, 5 episodes.
Yeah.
Hey, audio ilikuwa ufala. But imagine wasewa ilikuwa nasikia bado juu yo content na ilikuwa fire. Okay, tunasema ni some real shit. Wasewa na G-Express. I love pia, can't lie, first few episodes tulikuwa tunatumia, tulikuwa tunapiga na TE, tukiwa tunakata.
Yeah, oh, okay.
So wasewa nasema mambo yao pale, unafilu na relate, lakini badaya wasewa ilikuwa nafilu wamechoma.
Yeah.
Eh, ndo nikaanzisha hiyo kitu ya kubip, nikisema nita beep hapo, alafu si beep, na chana nayo yende, yende, yeah,
yende
kabisa.
Yende.
But yeah, big shout out of course pia kwa watu wangu wa Sandwich Pod. Pia tutakuwa na live show, nikuwa taka tu kuimension, nikianza, tutakuwa na live show ina come. On the 20th of April,
yeah,
itakuwa pale the SK Dome,
iko
Jamu, iko kwa showground.
Yeah,
so
yeah,
ni base nyingine fiti, alafu unajua ni mwana April kuna kaa kunyesha. So yeah, ni base kwa enclosed.
Oh, okay.
Yeah,
okay,
this is going to be our fourth live show. Na itakuwa noma. Tumefanya zingine, nimekula loss kwa ya kwanza.
Yeah, hiyo lazima.
Ya pili, nimekula pesa kidogo. Yani it's almost like siku pata doa ya pili, but at least I paid everyone.
Yeah. Sikuwa
na deni kwa ya kwanza.
Mm.
Ya tatu ndo at least tulikula kula kiasi. Hii ya nne. Na try a new venue.
Yeah, yeah. Okay.
Na ni expense. Jelly pia venue. Venue zote naambia ngamse uko na bar na base ya food.
Oh, so chukua this time kuna bar.
This time mimi ndo naeka bar.
Oh, okay.
Ndo naleta vendors. Sasa ndo ninaingia game different. But inshallah kila kitu itakuwa fiti. Na mimi na believe mimi ni risk taker mazee. Hii life yangu yote imebuildiwa na risk, ku take risks.
Yeah, yeah, lazima.
So kila kitu itakuwa fiti. So wasiwani za turn up, tickets zitatokea by the time I'm sure hii episode itakuwa.
Yeah, yeah. Okay, okay, because also magani, what you are looking for is on the other side of fear. Unajua hivyo?
Yeah.
So you have to go through fear ndio when they elect una nini. Oh, so then ni show yenu nne. Because sisi, I think ilikuwa majuzi hii wiki tu niko naambia, yeah, we need to do a live show. I think
it's on Monday. Monday ilikuwa ni. Kwa phone call.
Yeah, I think wanasema to we need to do a live show.
Yeah.
So mimi mwenyewe na plan most probably maybe in a travel this year. So before the travel I think jo tunafaa ku do your show before this year, because nikishia by time narudi itakuwa maybe hata kama ni a few weeks itakuwa too close to rapture, because rapture pia na duro and cut at the end of the year.
Hiyo vitam jaitoa bro, mimi niko ready kulipa. Nilikuwa pale na ningetaka the world experience kenye rapture lifanye hiyo day.
Ilikuwa kali sana. Kitu imekuwa fani, hata nimekuwa nikifikiria sana maybe tutaanza na Patreon. Shida imekuwa ni kuget easy akina nende pay gateway ama kitu kayo. Hizo like ndio mseze kubai.
Ndio mseze malido itakuwa kwanza before ichukue.
Mseze kubai akiwa majuu. Sasa shida ni unapata like hapa Kenya sijui inakuwa gacha. Like, nikiwa na beg, mtu anafaa kukusaidia.
Yeah.
So nimekuwa nikitrack track bonga na dame fulani hapo ananipeleka tu hivi. Yo, you've not done this. Unapata ni kitu ndogo.
Yeah, but ile, inafanywa ika.
So I think you know imekuwa shida. But say I think nilikuwa nimejipatia target that by April lazima iko ime drop.
Yeah,
so ita drop, ita drop by
you're
April.
You're dropping ni kitu kali sana. Ningetaka the whole world experience hiyo kitu manze.
Eh, ilikuwa ilikuwa show smart. Na ni poa jo litokea. Asante, asante.
Yeah.
Yeah,
asante. Mbwa rapture bana.
Yeah. Ule nini? So I game so mlijipataje kwa podcasting? Cause mimi na jo ilikuwa such a foreign concept. I used to watch podcasts.
Uh-huh.
Nesko najua zinaitwa podcast. Misa alifanya nikajua podcast ni podcast.
Uh-huh.
Ni Zach. But nikuwa na watch gay. Remember niki watch Chaxi.
Akifanya hiyo ilikuwa Upsi Digital. Nakumbuka niki watch stuff yake na Ska. Kardinali. Before hata ma podcast ya. Nakumbuka vibaya sana.
So siku kuna shindoga. Kusiyo time kuna nimekia sense. So msa iko internet. Anadu hizi vitu kwa nini.
What's going on
here. So, ulijuaje ni podcast mkianza?
So, kenye liyape ni, kuna boy yangu anaitwa Owen. Pia yuko host wangu pale sana.
Namjua.
Big shout out to Owen. So, the bad boy Owen. Jamali, yeye sasa ni msiana watch a big variety of content uko nje. Especially on the internet.
Yeah.
Sidhani kuna mse ninajua ako more knowledgeable than huo mse.
Okay.
Lazima
okay.
Nipe props zake.
Yeah.
So yeye kitu amenishow ni ile vile tuna chilingi. Alafu sasa unajua ilifika hiyo time mimi bado tulikuwa uni.
Yeah.
Hiyo 2020. Niko young hiyo design. Tulikuwa uni lakini sasa kitu iliape ni COVID vile before COVID came mimi nilikuwa nimechachuo. Nilikuwa nafanya electrical engineering. Pale UoN. Mimi ni mshap. So okay, kape ni sasa lazima dijiju.
Kama
za familia yetu yote. Ndio ule mse walisema wa ndo tumezaa sasa ule mse anatutoa hood. Juna prime kila mahali nimekuwa niki excel tu yani kupita jumini mse nikiamua nafanya kitu naifanya. So primary nimepiga nimeingia pale kwanza high school nilikuwa Moi High School Kabarak.
Okay.
Yeah, Batman kabisa.
Ndokuga ya Moi kabisa masia Moi.
Tuko tunaona Moi bana kutoka form 1 hadi form 4 nimeona Moi tukienda church na yeye.
Okay. Na kikuja alikuwa anataka kitu.
Hata bro hadi sasa. Sijui kama niseme wacha tu niseme lakini umesema hapa anything
iko
goes.
Nene.
Iko nini?
Yeah.
Mazee ule jamaa kuna point nilikuwa nafikiri hata sijui kama yuko ama yuko. Juu wanakaa mnajua sasa kile kina happen tuko pale service. Sunday service. Tumeenda pale tuko tunafika kwanza alafu baadaye tunasikia wasio wameanza kusimama.
Yeah.
So hiyo ni Moi amefika.
Caravan
hivi. Anatoka mabodyguard wamemzunguka anatembea sasa kwa hiyo pathway akienda kuka huko mbele. So malume kaa ulikuwa na mchekingi tu kama vile nakuchekea hapa kipita. But sasa umse alikuwa anatembea hivi na muangalia vizuri niko like umse akwa live ama kuna venye sioni emotion unajua sioni akicheka nini but proof of life when it anga proof of life ni day alienda huko mbele akabonga akasema moja mbili but akusema sana alafu akashuka akaenda hapo kwa podium makaka
so kwa chacha ninge pia na ile rungu.
Alikuwa anatembeanga nayo kwa mkono moja.
Yeah.
Most times.
Oh, okay.
Lakini kuna time hakuwa nayo. Alikuwa anakunjanga mkono hivi akitembea.
Okay.
Ule siwezi sema ule boys, napenda sema ule boys, but ule mzee alikuwa on. So nilikuwa namchekingi kila time pale chuo. Nilikuwa chuo ya Moi bro. Tulikuwa bezi yake.
Yes, unajua hiyo kabla na kwa gake.
But the craziest thing ilikuwa imagine tunaweza kuwa amechelewa. Sijui mazigizaga gani walikuwa nafanya huko. Anaweza kuwa amechelewa once hivi. Akikaa muda tushafanya present worship, pastor kukaribu saa kuingia anaingia hivi kupiga sermon.
Yeah.
Anaingia tunaanza tena. Tunasimama tupige tena present worship. Mimi nilikuwa na find so weird juu. Muda church imeanza wewe ndio umechelewa bro. Si Mungu.
Yeah.
Mungu amekuwa na sisi hapa shanza. So wewe ndio umechelewa. So ilikuwa anga crazy tu sana.
In which year?
2014.
Oh, so hii ni after Asha retire.
Hii ni mule ni mse ame chill. Amezeeka. Bro, tuko tuna celebrate birthday ya Moi na yeye. Ule ni mse birthday yake kifika hivi tunasikia sijui amefika 90 ngapi.
September 2.
So inatupata tukochua hiyo day kwanza ni ka holiday mazee. Ng'ombe zimechinjwa. Hiyo day mnakula fit. Tunasikia ngatu ni birthday ya Moi alafu sasa walikuwa tufanyisha lakini staff nyingine ya ufala kutoka ni kwa form 1 mazee. Imagine hiyo day birthday yake tulikuwa tunatoka hapo kwa barabara nje ya gate hivi akipita tuko na maflag ya uso yake mzee tunaipepeta mimi niko like what the fuck is this bullshit man
yeah,
like
hiyo ni manini mamode wanaifanya ndio jengwe
unajua ilikuwa inapigwa hiyo design but tumeona birthday yake alipass of course after tumemada na kila kitu but mimi nilimcheki mimi naweza ambia hata watu wangu nilicheki umse hivi. Kuna day hata nikali nipita hivi akasmile kidogo akasema nikaa amenitambua sijui aliona nini ndani yangu lakini kali kwao nitambua.
Okay. Na sasa tunakuuliza alikuwa na wajenga like alikuwa akitokea hiyo siku kuna ka like chukueni tao imetoka from Moi.
No. Ongea Moi ule ni msia huku unaweza hata huku bro huku unaweza karibia tu.
Najua.
Hata msia alikuwa anamkari hata mamode huko anaweza mkaribia. So ilikuwa different. Hiyo kukanja labda akanje management na of course haitatufikia.
Haitatufikia
direct. Lakini tulikuwa na grandson wake chuo. Na ulikuwa unaweza jua huo ni grandson wake bro. Msia amejitambua koloni yake kwanza ni deadly. Alafu mamode tukiweza ingia ngori na yeye. Yataguzwa. Unajuanga mkongori hivi ati wawili. Buda wewe unaenda kukeiniwa peke yako. Yeye anaingizwa ati sitasema jina lakini nani Moi? Kuja. Anaingia huko room. Alafu anatoka. Anaambia bro, awe ingia tu huko nini sawa. Huko sikia msia akichapwa. Huko sikia kitu yote lakini wewe. Huko sikia
commotion.
Boy wako kwanza akikuwa mbele yako after all boys, unasikia jamaa nakeiniwa. Unaweza ona hiyo difference. Juu pale wezi mess.
So wewe unadungwa kenzake.
Wewe unadungwa kenzake bro. Unaambiwa ken kama mbao. Wanafika mbao wanaendelea unashangaa hii ni gani bwana.
Zile za Moi.
Unaangalia nyuma hivi unashangaa hii ni gani.
Redistribution of wealth.
So ilikuwa deadly. Msia lakini tulikuwa tunamcheki. Hey, alafu sasa mina so okay nili digress. Story ya podcast so unacheki msekao wewe pia tulikuwa na yeye chuo.
Yeah, Kabarak.
So okay kape ni uboeza aliniambia kuhusu sa podcast akaniambia bro si tuanzishe hii kitu. Nikamwambia by the way ni idea kali. Unajua mara mob tuko tunaongea anga story mob tu na tufanye shit.
Yeah.
So mimi nilimada high school nikaingia uni. Of course pia nilipita pia high school nilikuwa na washow mimi kwa mbaya. Nikaingia pale UON kuitwa. Ingia pale electrical engineering business inaitwa American Wing. Ingia pale
electrical mko wapi ni
hapo tunaona mimi napo tao.
Hii place kwa prefab mko mnaishi wapi as first year?
Electrical nilikuwa na kamtaani juu nilikuwa hapo
na kamtaani but ungekuwa kwa mtaani nyinyi ndio watu wa prefab
yeah.
Alafu kuza kutoka prefab naingia mamlaka
mamlaka halls
na kuzi nilikuwa kama mamlaka nikifungua ma pool table back in the days
nilikuwa hapo pale nimeicheki
that was my first hustle
so mimi nimepiga hivi nimeingia engineering electrical nimepiga first year second year mazena nina all this time nilikuwa na hatadi madaro kadhaa naenda kupiga ma vida zangu ma skits kena pale IG utacheki nimeenda napiga skits zangu pale so nilikuwa passionate about this other thing so every day of my life nilikuwa najiuliza hii swali ya ninadai nini at the end of my year of my life nita end up kuwa nani nita end up kuwa ule engineer will I be the best engineer anyway. Sahi mazee na feel kama vitu zote zishatengenezwa man. Na feel kama huku ukimada engineering the best you can be is sitaki kusema electrician but unaweza offer service.
Yeah.
Not being the guy who started something. But mimi nilikuwa na vision ya kudai kufanya kitu difference man, ku make a change in the world. Afu nikaona kwanza hata ningeinge employment au niko engineer mazee ningekuwa the saddest nigga ever. Hata probably sidhani ningepiga hata mwaka mmoja. Labda hata ningekuwa nishaenda kwa ule mzee huko juu unajua. Kisha jipeleka kwa budangu real. So labda ningekuwa bena juu ningekuwa sad. So nikajikuwa najiuliza nga daily ninadai nini. So shughuli ilifika point mazee tunapiga hizi skits zina trend na rudi chuo. Niko second year mazee ma fourth year fifth year hadi hao tuka front desk wanaitwanga ama nini kama secretary na hata secretary wa dean amenitambua anasema why watch your videos hiyo ndo dean nikasema damn hii maybe ni kitu sasa nika mazee imefika tumefanya exam nimeingia third year sasa tadia sasa hadi kuna mode akasema alikuwa anaitwa Professor Uma akasema mazee hapa tadia sasa ndo katikati unajua tunaenda hadi fifth year
okay
akasema hapa tadia ndo sasa shit na get real hiyo nyingine ilikuwa pia kuwakata kata Mm. Watu wengi walikuwa naachwa nyuma.
Yeah.
But mimi nilipita hadi huko. Si unajua ndio nimewashow mimi ni mbaya.
Yeah.
Nikadi huko. Nikadi huko mode akasema wazee. Kwanza nilichecking dem fulani. Kuna dem alikuwa amekaa huko mbele.
Mm.
Beshte yangu sana alikuwa ni Tofiona.
Mm.
Wazee Fiona alikuwa na yani alikuwa passionate about shit. Yeah. Kuni dem alienda majua kaipiga huko akarudi.
Mm.
Jua aliachwa na wase walikuwa daro moja na yeye akarudi tu na sisi.
Mm.
Daily ako mazee unaweza ona msa ako passionate ukimcheki.
Mm.
Jude mazee sasa hiyo day u prof amepiga shughuli zake.
Mm.
Ude makainua mkono akasema haja understand concept fulani.
Mm.
Mode kwanza akaacha vitu chini akasema hii ni third year.
Mm.
Na wenzako si tumepiga makelele huko nyuma ma backbencher tumepiga noise akasema the people at the back wanapiga kelele juu ameelewa.
Mm.
Wewe umekaa hapa ujeelewa shit na unaniuliza maswali.
Mm.
So jiulize kama unataka hii shit.
Eh yeah.
Bro.
Mm.
Udem alianza kulia akasimama akatoka nje akilia jo.
Mm.
Mimi nimekaa huko nyuma hadi tumenyamaza tuko like kumbe ni ngori hivi.
Yeah.
Of course kuna kuanga na kale kabishi moja ufuata msia anaendaka kulia nje.
Mm.
So kuna beshti yake moja akamfuata.
Mm.
So kick happen me up your day ndo ili changing his life yangu.
Mm.
Your day nilijiuliza niko passionate na hii kitu kweli?
Mm.
Would I ever cry for this shit? Like you guys kia hivyo kama ude.
Mm. Hey,
nikasema pana. Hiyo ndo by the your day ndo nilitokanga na siku airudi.
Oh.
Yo day nilienda labs. Kwanza hata nimeenda labs. Yaani nikaa kile kitu kilikuwa kinaniambia toka tu hapa. Nimeenda labs.
Mimi
ndo nimefanya assignment.
Mm.
Nime research maboyo wangu hawajafanya shit.
Yeah.
Mmoja anauliza open your books nini anaangalia anachuja wase.
Mm.
But before that mse wako kuja kuangalia fees akakama akasema mimi kwa nimelipa half. Budangu alinipea do nikaenda nika deposit.
Mm.
Mse wa fees akasema kuna wase wanafaa kuchuja uwezi ingia labs kama hujamaliza fee yote.
Yeah, okay. Mm.
So akakuja akasema akataja jinangu. Akasema unajua nini? By the way, mimi nishakati asubuhi nishaona ule dem sai labs nakatazwa. Nikamwambia boy by the way plug pages kadhaa yenye hujafanya chukua.
Mm.
Wewe hujafanya wapi chukueni? Mimi amtai ni cheki huku. Walikuwa nafikiri na joke.
Mm.
Nilichukua hiyo bag na nikaishia mtaa.
Mm.
Nikaenda kwanza nikawasha nikakaa peke yangu kwanza.
Mm.
Nikafikiria.
Nikatano na new page.
Nikatano na new page mzee.
Yeah, yeah,
sasa hapo
yeah.
Pia nikaingia radio station fulani stay mention lakini mimi kile naweza sema ni wako na energy mob hiyo mtaa.
Yeah, yeah, okay.
Yeah, sorry. Wako na energy mob. So mimi nikaenda pale walikuwa na hii kitu hizi auditions zenye unaenda ilikuwa inaitwa something.
Mm.
Tukaenda hapo. So pale wanataka 3 radio presenters, wanataka 3 content creators na 3 DJs.
Mm.
So sasa tuko mtu kama bro, tulikuwa mtu ka 1000 bana.
Mm.
Tumeenda wametuchuja chuja. Sasa unajua mimi na fight for my life. Nimemada nimeachana na chuo, so lazima kitu ingiane. Lazima niko out of 3 content creators. Ah, Mungu akafanya mambo yake bana. Niwaambia mimi ni mbaya.
Yeah,
tukaitwa hapo tukaingia. Tukaingia ndani tukaanza kupiga. Kumbe it's not anything like niliwai imagine.
Oh, okay.
Walinirob. Kuna part of my life walinirobingi.
Mm.
Ile design yani nimekaa hapo di 5 jioni na maboyo yangu mazee by 12 wale ni wasomesha toka chuo. Unajua wako katadia.
Yeah.
Fourth year. Wametoka chuo wanaenda kukata wanapiga simu mimi siwezi toka. Mimi kwa nafikiri sikuwa najua mazee ku work ati lazima ukae. Nilikuwa nauliza si ukimada job yako siende mtaa.
Yeah, unafaa kuisha eh.
Mm. Kumbe unabaki.
Oh yeye nyume kwa mnabaki.
Unabaki buda hadi 5.
Yeah.
Hadi usikimada wanakuambia kuna wera ya kufanya uwezi kumemada wera yote.
Damn. Na sasa ndio umeingia morning ama?
Umeingia 8 bro.
Now for cuz mimi najua hizi jobs zote nime have za radio zimekuwa like, basically like half day. So ngala ta kiwa nini apart from get to radio which son nilikuwa like a manager so had to be there full time. Eh? So hiyo nilikuwa na do at least 16 hours a day. Eh?
Mm.
But like nikiwa YFM kwa gani na show up around 9:30 by 1 niko nje.
Buda, sasa unajua sasa mimi pia siko on air, tulikuwa tu content creators wa kuunda. Leo nitakikam, sio tunaunda vitu zinaenda pale kwa page. Unaona? Buda unaekwa di jioni. Your staff by the way nikatia sana. Alafu tena pay ilikuwa ufala sana.
Yeah,
imechelewa. Wazazi huko mtaa wananiambia Buda, suli decide. Jude walijua tena ilikuwa ngori.
Yeah, najua.
Suli decide. Si atukupei shit. So fanya mambo yako. So ikafika point sasa mazee nilipromisingi wazazi wangu nitarudi chuo. Mazee life ilinipiga pia. Ai, si nikawashonja rudi chuo nini? So sasa ile nimewaambia narudi chuo COVID ikapiga.
Oh.
So COVID kupiga nikasema yes, imetuongeza another chance, another year. I mean, it was a blessing in disguise.
Yeah, I know, I know.
For all those
know.
People who they lose, was say, poleni sana. Poleni. But to me, nikuwa na yona kaa, ini another chance kujiridim. So, nimepiga shugli yangu. Alafu, mazika fika point, ule, alikuwa nitwa nani, Buda ya Kaush.
Nani, Mutahi.
Mutahi Kagwe. Akasema maze shule zinaenda kufunguliwa. Buda hapo nilikuwa nasikia ni kama unajua nishaambia wazee narudi. So nasikia yani sidhani hata nakumbuka kitu yote. Nasikia natetemeka Buda anasema so ndo oe nakanisho bro. Si tunaweza zisha hii kitu. Mimi nikaangalia ndo zao nimewarudisha sasa. Nikaangalia by the way ni idea kali. Lakini ideas tunasemanga mingi hakuna yetu tunafanyanga.
Yeah.
For the first time in my life nilienda nikakalia kitu chini mazee nika research. Nikaona majuu anafanya hivi, nikaona hadi mbele nikaona mazee vile watu ndio wanapiga ma live show. Nikaona hadi wase vile wanapata ads. Nikaona Kenya wase wanadu nikasema I think hapa kuna kitu. Collab boy wangu anaitwa Nyamita. Very crazy guy. Kwa namjua anga tu juu alikuwa strength na same friend group. Kamwambia Buda unakuanga mfani crazy tunaweza unda kitu kali. Haya tulikuwa maboya watatu. Kwanza hata tulikuwa wengi but sasa nili cut down. Mimi nime set foundation Buda kwanza hiyo day nimwambia huyo boy unda account ya Twitter. Jina nini day tumepatana wewe ndo akasema si tuite niko na idea si tuite tu sandwich juu the corporate meaning ni no vile sandwich iko na bread iko na hiyo ham hizo vitu zote all together inside the bread unaidishi unapata hiyo feeling yote. So basically we talk about everything but tunai package na humor.
Okay.
You know the corporate meeting meaning.
Okay.
But kama watch kuna How I Met Your Mother ikianzanga wanasema wametoka kukula sandwich wametoka kuiva.
Okay.
Wewe nakasema si tuite sandwich wote nikamwambia I think hata tutaongelea jina nyingine. Juu kutafuta jina si rahisi.
Najua.
Tukasema twende. Hivyo ndo ikakuwa born. Mimi nime set structure na push wase kuna dem tulikuwa naye before ikianza. Alafu later on akachuja.
Yeah.
Sasa tuko na Joan. Happy another crazy story. Mimi by then naweza piga ma story mpaka hata isikuishe.
But hivyo ndo tunateka.
Hivyo ndo kulienda mazee. Hivyo ndo kulienda na the rest ikakuwa history. Tukafika point hadi Spotify sawa umetutambua hiyo ndo day nikasema damn.
Yeah.
Juu nilianza kuona wasee wa bigi kwa industry wanatufollow, wasee wa bigi kwa industry wasee wananipigia. Sielewi bana. Mimi ni hata sina wera. Nimehepa ni machachuo so naipiga na life yangu. Mazee hadi malogo manini mimi ndo msema naeka foundation ya hii kitu vile inakaa. Naipanga kwa room yangu pekee au room ya masangu kwa kijama sangu. Kwa room tunapanga vile hii kitu itakaa. So uzuri nikiwa sasa ile radio fulani wale wasoko na nguvu mob my energy mob nikiwa pale nilijua sasa ma designer najua boy ni boy wa logos uni boy wa arts uni boy wa nini uni editor akanifunza kuedit kiasi nikalan. So mimi nilikuwa na edit kila kitu.
Okay.
Na edit na post na make sure imetokea na make sure nini naambia tu asinyi tokeeni na tusukume. So the rest ikakuwa history mazee. Nikaanza kuona sana tupigia ikafika point hadi Spotify nikaona wame like kitu hilo nikasema ama hii ni parody unajua hizo zile mambo ya ufungua tu kitu. Nikaona ni official nikasema haya. Wakatuma email wakisema mazee wako na Africa Day the 25th of March.
Ilikuwa 2022 ama
2022? Yes. 25th of March I think ndio inakuwa Africa Day. Yes, how your date. Wametuma email wamesema mazee kazi safi. Nyo wasema mazee mko top sana. Hii Kenya yote hakuna msana sikizo kualiko. Mimi hata sikuwa naangalia anga stats. Kuna ex wangu ndio alikuwa ananishow nyingi si ex really. Kwa tunafanya tu relationship things. Ndio alikuwa ananiambianga by the way juu alikuwa anasikiza ngoma pod za majuu. Ananiambia by the way have you seen you guys are topping the charts? Mi hata sijui. Hey, naangalia hivyo nasema damn. Oh, by the way, kumbe. So hiyo email vile likama wakasema wanapeleka mse moja essay.
Yeah, oh, okay.
Wakasema wanapeleka mse moja essay for you Africa Day. Na watalipia kila kitu. Buda hiyo likuwa first. Of course, hata mindo nikasema, mi lazima ndo niende juu siwezi kuwa nimefanya hii kazi yote for nothing. Si nikajinominate na nikajipeleka. Lakini sasa ujui hata sikuwa nimeipanda ndege maisha yangu yote. Hata passport. Passport ni wasi wanatafuta hapo wanalia passport. Mi passport ipata na siku nne. Lakini ni juu najua niggas. I know a guy.
Wewe ni mbaya.
Nikaipata Buda nilipiga mambo Thursday. Friday nimepiga biometrics. Monday imeletwa nikaenda visa nini, Tuesday niko na shit yangu nimetoka huku. So the rest ikakuwa history mazee, so na bado tunasukuma.
Ilikuwa
fiti. Walisema kwanza tuko na dress code, na wakasema for the first time niliona hiyo jina. Walisema ili dress code ilikuwa a touch of African, of an African niche. So mimi nikashanga hizi ni gani buda? Kwani najua sababu si Kenya kwanza wakisemanga African na unafikirianga tu Masai, msee angeshuka ya Masai ama kitu sambo.
Yeah, tuna Masai hapo na rungu.
So mimi nimeenda nimepigishwa shughuli fulani, wewe Taylor alifanya kazi poa, lakini idea niliona na ikampatia. Aliunda vile ilikuwa, lakini ilikuwa ina come of Niger. Kwa na line fulani.
Taylor wako alikuwa hapa Kenya huko?
Kenya hapa.
So ulidui hapa kabla uende? So alikuambia before uende like
Yeye ushatumiwa kila kitu hadi itinerary bro. Niko na mamangu pale anaangalia anasema wa kumbe shit yako ni noma. Wewe ni msee uliacha chuo sasa hivi una masango, hata ni msee ajaye toka Kenya. Hivo for whatever shit it is. Anasema yani huyo boy si tumemada chuo, tumefanya mambo yetu, tumeingia employment, lakini huyo boy aliacha na hapo ndo the first time Masango aliwahi sema hii ni noma. Budangu atakuwa naamini bado. Budangu alikuwa anafikiri nimeenda kuuza drugs. Budangu kwanza unajua nijua na watch hizi ma documentary. Kama vile mademu penda hizi mamada documentary. Budangu watch hizi zenye wase ushiko kwa airport. Sijui inaitonga nini.
Nazijua, nazijua.
So hii ni mse.
Nightmare sijui in watch.
Nazijua. Locked up. Plan confidential.
Locked up. Bro, Budangu mana ameamini at ESL boys. Mperekeni huko wacheni ufala. Jamaa kambia Masangu, huo boy lakini, sijui kama atarudi fiti lakini, cheki cheki. Dea kaniona hadi nimerudi niko fiti, maybe alifikiri it was a successful drug sale exchange.
Kutuko mavideo, atuliza kumonisha Spotify nini?
Lakini mi na Budangu atukua na hiyo relationship hivyo.
Najua.
Hata kushikana mkono, sijui katusha ishikana mkono. Hata sijui. Maybe hata si mreal, labda ni mshike video wada kaa kureal.
Najua.
So so squeeze, but mimi nilijiambianga lazima ni cultivate relationship yangu na Budangu. Squeeze kwa way better. By then nilifanya mwenyewe.
Oh, we mwenyewe.
Juni mwona wase, hata wana wazae, wase wameluzu wazae vile wana feel. Nika imagine, nika sema. Yani umse, maybe God forbid anezeishia na simjui hivyo. So nisika hape nivyo maze Budangu akayona akasema ukupua tu. Kutufiti. Okay. Madhea alikuwa proud. Yase nilienda nilipiga hiyo luku yangu hiyo fit. Fiti nikaenda nikapatana na wase wengine. Patana na STC. Nipatana na nipatana na nani tena? Wasanii wabigi. Alafu the craziest thing, nilifika pale. Nakumbuka niliwaambia nilipojuana na wase wa logo, wase wa art, wanaweza niundia kitu. Maze hiyo cover art yetu yenye ukua hiyo animation na iona imehangiwa huko juu kitu big.
Nikasema
damn. Mimi nilikuja hapa nikifikiri maze mimi ni small fish. Mimi nilikuja hapa maze nimejibeba ndogo. Kwa sasa niko shy. Hadi wase wanakaa kina Antonio Sol nilipatana naye huko pia. Ananiambia, "Hi, what's your name?" Nikamwambia Tony Kibbs. Akashtuka kusema, "It's you guys from Sandwich Podcast." Hapo ni first time nikasema damn. Kaupsa ameshtuka hivi. Naambiwa the previous day mimi niliachonga na ndege by the way.
Oh, okay, okay.
Niliachwangwa. Juu itinerary ili change, wakasema juu nilikuwa nafaa ku travel at 1:30 ikachangiwa to 10.
Oh, wali move.
No, actually ilikuwa nafaa kuenda about 12:05. Ikamuviwa mpaka about 7. So mimi nimesema nimefika pale 10 na jua liko ali. Unajua Africans tunaendanga tunaendanga ndege airport mazema pema sana,
mnapiga
tu shughuli ya ufala mpaka hiyo time ifike. So mimi nimefika pale mazena shangaa hii ndege, naambiwa mazee you are early for the next flight yenye si yako. Kumbe wase walishaenda, mimi naona wase wana snap bana kina wase wa Manto kila ila imwendo wana snap. Mimi nashangaa kwani kulikuwa na trip mbili. Hapo napiga simu naambiwa bro ujaenda. Mbona unipigia nini? Niambia wa ni mbaya. Kumbe nimeachwa. Bana nilikuwa sad. After hiyo hassle yote ya passport hiyo hassle yote.
But sasa wali sio ni mistake yao. Wakifanya hivyo they just you don't have to pay
no,
for the next.
No, like nilitumiwa email. Mimi nilikuwa meetings, nilikuwa kwanza nilikuwa Kafo head office huko Two Rivers. So mi sikuangalia, nilikuwa busy nini, najua tu siku yangu the next day vile nakaa, nishapanga vitu zangu. So ni kudose tu. So ni ile na confirm, nisha download documents. So mi naangalia documents, siangali email. It was my mistake. But then sasa kufika pale, isha niacha, wakaniambia there's nothing they can do about it. But then nitoka hapo, nikafika mta, nikachukua ndai huku wa mta, nilidrive hadi Machakos. Solo.
Eh. Yeah.
Peki yangu tu nikifikiria, nikisema vile nime fumble the bag of my life. Hata siwezi ambia wase wangu bana. Wase wana niambia kibs mapicha, mapicha bana. Mamboto. Sina buda. Sina wanjapi. Sina bana.
Yeah. So kaduaji? Kusi yule enda pukienda?
Wali nipigia tena. Nikiwa Machakos tu nimetulia mazoe, nimevuta vitu zangu, nimekaa pale nafikiria life yangu. Nilienda People's Park.
Yeah, okay.
For the first time nilianza kuona umuhimu ya wase wenda tu nature kufchill kwa nature.
Yeah, yeah.
Juu nilifisikia, yani kabrizi, yani nasema tu enyewe life labda simba.
Yeah, yeah.
Nikapigiwa simu. Nikaambia, sorry about that. Nini.
Yuni airline gani?
Ilikuwa Kenya Airways tu. Yeah. Sasa ni kulikuwa na travel whatever.
Agent.
Travel agency. Wenye sasa walikuwa na deal nao. Ndio sasa wakanipigia, wakaniambia, so, tumefanya moja mbili, we've booked you another flight for tomorrow. Kesho usichelewe.
Oh, okay.
So they booked another one. Ile ilikuwa ishaenda. Maybe watarifandiwa, sijui how it works.
Yeah.
But walinibukia ingine. So mi day niko pale mazee, nimekaa na wasee, kumbe walikuwa wananiongelea the previous night, wananiulizia. Juu sasa wanajua hii ndo ile podcast kali Kenya yote. Lakini mi siko. So wase wako hapo ndo wanajipendekeza. Teach me. Yeah. Lakini main boys, nimwambia mi ni mbaya. Main boy yuko. Main boy yuko wasee. So the next day nimefika nini, ni unapatana na wasee, head of PR and marketing Africa, Spotify, nimepata. Yani ma big fish tu wa Spotify pia kila kitu. For the first time in my life nimeona open bar. Open bar ya ukweli. Najuku Kenya ukiambia open bar, for real ni open.
Yeah, but see,
tupata cocktail,
but limited.
Lakini pombi na ishanga.
Yeah.
Pombi na ishanga wakati fulani ukienda kuchukua hoteli gira na kambia, sahi. Pombi imeisha. Bro, pale ikukatika. Yani nimekuwa hapo, alafu na just nile design staki kuchoma. So na isip mdogo, nikicheki wase.
Yeah.
Aikafika point wase wame, nikaona wase wame tingika bana, na wana wazito wana tingika pale. Ay, nikaenda nikapiga drink. By the time natoka hapo, tukua natoka hapo asubuhi ka 3-4 a.m.
Yeah.
Narudi kwa hotel. Kwaza hotel tulie kwa Radisson Red. Place inaitwa Rosebank.
Yaani kuna Radisson Red.
Hata mimi nilijua for the first time, bro.
Hey, Buddha.
Niko hadi na pool uko rooftop, kiangalia imepaint, nikae imepaintiwa chini red. So imagine na red.
Hata niangalie.
Radisson Red. Place inaitwa Rosebank.
All along nimekuwa nikijua tu Radisson ni blue. Yeah, so.
Hiyo ndio
kuna red.
Kuna red. Sasa hiyo inakuanga na skin na kuanga ya my youth sana like iko artistic deadly.
Radisson Red.
Rosebank. Huko ndo nilikuwa.
Damn.
Sasa tunarudi pale kijani, ninarudi ati kijani. Na hadi hata siwezi ita keja hata.
Ilishai imekumtaa.
Ile ilishai imekumtaa. Eh. Eh, wase wananiambia, "Do you want more drinks, buda?" Kumbe bank bar bado iko open hadi 3-4 a.m. Narudi pale niko na dema anaitwa Jola. Jola ni from podcast yao pia ni hatari kwa Nigeria.
Yeah.
Inaitwa I Said What I Said. So tulikuwa na watu wengine pia walikuwa na podcast zingine. Shughuli ilikuwa safi.
Okay.
Eh, nikachinchin.
Unaona
Radisson Red Rosebank.
So so na cheki jo ati Radisson Red ni 9 peke yake. Radisson Blue ni over 1320 jo. Hii red ni exclusive.
Bro, hii red ni deadly.
Yay! Yeah.
For kijana hata jai pana ndege hiyo unaweza fikiri unaweza usikia vile nilisikia.
Yeah.
Mimi nili by the way hata sidhani kuna siku niliwahi acha kushtuka. Nilikuwa nimeshtuka kutoka day ya kwanza na airport nimeshangaa. Sijui hata nini na happen jo. Na nimechelewa kufika pale airport. Si nilikuwa nishachelewa nimekuja the next day.
Yeah.
So nimeambiwa nilitext nikamwambia there's someone waiting for you. Mimi nimefika pale niko na tenji yangu bana, niko peke yangu. Na shangaa hii airport bana niko ilikuwa
ni Oliver Tambo. Oliver Tambo.
Oliver Tambo. So niko pale mazee naangalia nasema sasa ni nani? Sina hapa kupiga simu ingi ni roaming.
Yeah.
Nika connect na wifi.
Nika
FaceTime nikatumia. Uzuri nilikuwa na iPhone hiyo time. Katupigia huo the Mwayo travel agency akasema there's someone there for you. Mimi nikasema buda, mimi niko hii airport kubwa in another country, what the fuck. Nikishuka na makarao si budangu sasa atakuwa happy ukijana kumbe alienda kuza drugs. So mimi nimechill pale mzee, kiasi kiasi natembea naona mzee ameshikilia plank imeandikwa jina zangu za government, Tony Langat. Najua watu wengine wanafikiri mimi ni Otieno or something. Ama Mluya, na I'm not. Nimeishi tu Kisumu. So nakuanga na both. Naongea Kijaka by the full.
Okay. The last time tulikuwa na msi hapa alibongana anabonga Kijaka, ilikuwa ni best yetu director Trevor but tuliona Azia alikuwa to enjoy.
So cool it.
Mimi hata tunaweza piga hata 30 minutes ya Kijaka na tusonge kabisa.
Okay. So unaelewa tukienjoy wase ya tagro wako, unaelewa?
Angeo mano.
Okay. Sasa. Kiasi hivyo najua.
So nimefika pale na msi ameshikilia jina langu. Nikasema na mepiga suti buda tuxedo. Nikasema huku ni wapi? Kaniambia hello sir, I'm here for you, you're Tony nini. Kasema
from Langata.
Sasa mimi siko na bag. Mimi niko na bag yangu na suitcase. Akaniambia leta hizo, amenishikilia suitcase hadi bag yangu anataka, lakini unajua Mkenya wezi. Hapa ndo nimeka the most important devices iko hapa. Tumeenda, amenifungulia mlango buda, wameniletea dere. Kuna tax, mlango imefunguliwa, nimeingia, nimekaa. Amenisetia vitu, nimepelekwa Radisson Red Rosebank.
Niyo ndani gani?
Ana siku bro, mimi unajua nimeshuka hata sijui siwezi ona vitu bro. Mimi si comprehend vitu. Mimi mse niko in oh, naangalia hivi nasema damn. Kwanza nimeshtuka na weather ese, nimeshtuka na nini, base na feel different.
Ulienda around safi. March.
Around March 25th of March.
So weather iko aje huko your time?
Kulikuwa na jua, it was sunny. Alafu kuna breeze. Kwa
kuna season sao. Of course not winter, but
nasikianga ish. Kuzijua nasikia kuna nika kuna snow ingi sometimes or something. Kumeekwa na situation kaya sijui siko misi pro hapo. So man, hivyo ndo kulikuwa ese. Nikamada, nikarudi. Ili change perspective.
How long?
Wase initially walikuwa nakufa kuka 3 days. Wase walikuwa hapo kwanza. Sewa kina Manto, sewa Antonio Sol, nani wase wengine wa Kenya, unajua wa Kenya na sherehe.
Ilikuwa podcast ngapi zilienda? Ilikuwa ni Manto nyinyi na ilikuwa akukua na madem TMI walikuja gam, ilikuwa nani?
Hapana. TMI hata walikuwa wameanza, sidhani walikuwa wameanza, hakuwa wameanza. Podcast zingine bro ilikuwa sidhani walikuwa wameanza. I don't think so. Sisi tu. Then sisi tu tulienda. Kwa Kenya alafu nikaona my influencer huko. Mainfluencer nao wa Kenya wanakuanga kila mahali jo. So hiyo nikika hape ni wasewa nasema ati wanataka kushika BNB, ati tubaki sherehe. Mini kawamia mabuda. Huku siku wetu bro. Bisi yesi kwa BNB in another country bro. What are we doing? Mi hata huku nimeshuka chini nienda, lakini sunajua nikajifanya maze mi business.
Zihini ni ilikuwa nyinyi? Ilikuwa sandwich, Mantok, Nipe Story na The Messy in Between. How do we win funding?
How do we win funding?
Oh, kutravel ni nyinyi peke.
Kutravel ni sisi peke.
Oh, okay.
Labda walisema wako busy, which of course watasema walisema, but hapana. Sisi peke ndo tulienda.
Oh, okay.
Hata neza throw shots, aki sita throw shots at anyone. But hiyo story ingine ilikuwa juu ya funding. So funding came after your trip. Unaona? So ni kama hiyo funding walikuwa kitaka kupeana, walikuwa nataka kuona are these real people?
Okay.
Junili walinitafuta, they had to make sure nilienda. Walilipa ticket the second time. Wali make sure nimeishia. So nikabonga nao nini, of course unajua mina niko charming bro. Niki kam kwa mama na Natasha deadly. So nika mimi mimi ni deadly. So it happened to hivyo bana, nikafika pale Radisson Red kila kitu, it was just ilikuwa good time. Ili change mentality yangu by the nikirudi huko. Niliona, unajua kitambo nilikuwa naonanga the world kama inaishia mahali huko. Mimi kwanza nimezaliwa Kisumu. Nikakuwa raised in Kisumu mpaka nikiwa about 14 years. So mimi nimsema zeni nilikuwa najua tu kwanza hii Nairobi ndio ilikuwa town. Ili open mind yangu nilisema damn, kumbe by the way kuna base zingine, kuna cultures different, kuna si kusoma tu. You sometimes by the way tuko limited na kusoma na kuwatch vitu.
Yeah, najua.
Ku very limited. As in, Kenya una watch is not really what you think. End up uone. So hadi kanifanya nikaanza kusema mazemi nani msesa hobby yangu moja nimeunlock itakuwa ku travel.
Oh, okay. Okay.
Yes, I travel sana ever since but
yeah,
nina plan, na plan.
Najua, najua. Visualize.
Visualizing.
Yeah.
Yeah, man.
Oh, okay, okay. So you funding mko mnapatiwa donga api na iko na kujaje? Cuz na kunga ilikuwa 12M to be distributed through 13 podcasts. So.
13 podcasts.
Yeah, so yon kila podcast 900 au?
Mhm. Haiko imegawanywa equally, sidhani. But Kenya company, okay, tuliambua tufai kuongea sana about this stuff.
Yeah, yeah.
Because we were on a contract, but contract imeisha. Let me be subtle about it.
Yeah.
So
okay.
Ilikuwa hiyo do yote. K12M.
Mm.
Na fokwa distributed to ilikuwa how much? 10,000
$100,000
yeah, $100,000 na kwa distributed to 12 to 13 podcasts.
Yeah.
So kina happeni kuna form unafaa kujaza before.
Okay.
Unasema tunataka kukupatia do in the range of
this to this
$5,000 to $10,000
weka
podcast moja.
Mm.
Unaandika ka proposal utafanya hii do nini?
Oh, okay.
Unaunda website, utafanya nini, utapiga show, utafanya nini? Sisi tukasema mambo yetu. Of which pia show ya tatu ya tulipiga I think ni last year. Eh. Hiyo show nikiipiga nilikuanga na do ya Spotify sha come.
Yeah, okay.
So mimi pressure ya ati kutafuta ticket sales haikuwa pressure yangu. Juu hata pia nishalipa wasee, wale wasee walikuwa na work for free. Wale wasee niliwahi leta watupige kamera mazee na patabu yangu na kamera ilibidi nimwarudishia mambo yao.
Yeah,
most
yeah.
people juu pia walijituma.
Yeah.
So do ilibaki kwa account. Nikasema hii lazima tupige show na mimi ni mse pale msanii ukikam nilikuwa nakwambia buda ukitoka hata hapo stage na kutumia dosa hii.
Yeah.
Alafu nilikuwa natembea pia na cash kwa mfuko. This time sasa natembea na cash kwa mfuko.
Yeah, yeah.
Sina do hivyo. But inshallah of course itakuwa.
Nilikuwa
natembea na do kwa mfuko ndio niweze kulipa hizi vitu kama naambiwa unajua sasa kupanga show na bado una perform ni the worst
ever. It's hard.
Ni hard. Mimi ni mse niko mahali na try kujicompose nione vile tunaingia pale stage naambiwa kibs mabaria zinahitajika wasio tags imeisha niko fuck naenda naangalia hivi naona for real ni kubaya bro.
Yeah.
Na hizo ndo vitu uchoma unapata mazemu na siti wa pale TikTok wapi hizo ndo vitu uchoma mimi nikamwambia mse cheki barriers zinaweza kuja hapa saa ngapi yeye moja ni 1500 nini ngapi zinahitajika about 10 15 later shika enda ulete wewe wewe unataka nini tags napiga simu ya tags haya ongea na mse panga tags ni hizi cha. Nikatoka. So nika realize by the kwa event, what if Safaricom hiyo day waamue awako, ama Mpesa, ama like nini, unaweza kutransact do inaweza kuwa ngori. So hiyo ndo mentality nienda nao. So yeah, hivyo ndo ilikuwa ina happen, unafaa kusema kia utafanya hiyo do.
Yeah.
Alafu so wana determine vitu umesema, wanakupea how much.
Oh, okay. Yeah. No, kisema mimi nataka tu kununua equipment.
Ukisema wanakupea si ndio si unasema si tumekotiki rent base tunataka equipment yetu si wanakupea hiyo do.
Okay.
So ilikuwa na ni wewe tu unaamua unada. Ni wewe kenye unasema si tulisema vitu mob.
Yeah, lazima tu.
Lazima George. Hiyo ni first time mimi hata sijai pewa kitu in dollars bro.
Yeah.
Nikaona first time imeingia. Ma Swift code nilijua hiyo day. Mimi sikuwa najua vitu kama hizo.
Okay.
So ili hivyo ndo kuli unfold. Siwezi sema ni how much tulipatiwa. But iko in the high whatever's of course it's between $5,000 to $10,000.
Yeah, okay. Yeah, that's good
like a drop. Hiyo ndo kulikuwa.
Okay cuz nakunga nikiona hiyo list mimi lakini ni stuck na nikaona nimekula
moto. Najua kula moto wase wengi hata mambo yangu wengine
moto, like iko nene lakini nili understand vile umesema size ndo nime understand sisi. Like on Spotify I do post it regularly. That's the funny thing about it. Like since YouTube ndo inalipa bills zetu. So
unakoga
inakutaga YouTube. Alafu kuna time hata sasa tataje buda jo. Hamja post ji for how long? Oh shit, wacha sasa tu. But size at least equal like maybe a few days behind. Equal like maybe 3 days behind nini. But kuna ile time hiyo time yuko mnaenda ilikuwa like even a month behind. So naelewa
because unajua sisi tuko mimi Kenya na ni strategy bado nafanya sasa hata kama watu wamenipigia kelele ni change Mr. Change.
Yeah.
I start with posting the audio alafu video
okay.
It was accidental because tulianza pia na audio pekee. Time video ina come kwa form hivi tunaanza kupiga mavida. Azikuwa the best quality anyway na mimi nilikuwa na edit. So unapata Monday imefika mazimi niko na hangi. The only thing that's a post ni audio.
Okay.
So sinakata audio mbio intro ni mimi niliunda bado. Na big shout out msanii aitwa Jini. Jini Jijini ni msanii. Na yeye ndo aliunda hiyo intro. Okay. Ni ngoma yake nilichukua a part of it. Juni boy wangu Deadly ni I'd even say my best friend.
Okay.
Yeah, so nikachukua ngoma yake, nilikuwa nasikiza mangoma zake nikamwambia buda, wewe unasonga nawe. Na that's when I can promise. Every live show tunafanya, lazima perform.
Oh, okay.
So lazima utamjua. Juu unasikia umse every time pod ikianza.
Yeah, yeah.
Yeah, so nikachukua nikakatakata nini nikaeka lighter, nikajua uzuri mimi na nilijua ku edit kila kitu. So nilikuwa na posting audio kwanza, video inatokea hata next week.
Oh, okay.
So by the way unajua hawa sio wako na content kali lakini the only place unazopata ni audio.
Yeah, okay.
Na audio ni powerful design. You can multitask. Wanasema ngamea hawezi multitask. Probably true.
Yeah.
Cuz mimi pia si rahisi. But then unapata hiyo time mse kitu ile happen ni mse anasikiza tulikuwa napata tweets mob wase ona tweet niko kwa mat na cheka kama enda wazimu nikisikia wase ninaosha vyombo by the time nimemaliza nimecheka hivi peke yangu nimemaliza vyombo mse anaosha manguo mse anafanya house chores that's how powerful audio is
audio,
you can continue
yes.
doing your own shenanigans as you consume unajua video buda hata kwa gari utawatch aje YouTube unajua
natua.
That's how powerful audio is that na nina that's why hakuna siku vidaa itakuja kupiga audio when it comes to kumultitask.
Yeah, okay.
Because hata ukieka vidaa, ni audio una consume, si yo vidaa.
Yeah,
even when you're doing some, maybe some some stuff.
Yeah, yeah.
So even though, hiyo ndo reasoning yangu. That's when ilikuwa naanza na audio. In as much as ilikuwa accidental, sahi hata mimi upost audio zetu zinatokea Monday, video inatokea Wednesday.
Oh, okay.
Na i-delay. For that reason, juu napata kuna wasi wanataka kukonsume kitu sahi, na kuna wasi wanakonsume in a certain way.
Okay.
Yeah,
okay.
So hiyo ndo ilikuwa reasoning yangu na that's why tulikuwa hata the most listened on Spotify. You mean nilichagua unafaa kupick. Inafika point to pick. Juni ona pia YouTube mazee wasee wame Chrome huko. How are you going to fight in this hii lake iko na ma fish big mob.
Yeah, iko na mob sana.
Yaani uko kwa tanki yako huko lakini wewe ndio ule fish.
Yeah, yeah.
So hiyo ndo ilikuwa reasoning yangu.
Oh, okay. Yeah. Okay. Cuz I think ilikuwa ni juu ya bills. Like ilikuwa hii side moja nizalipa bills hii side cause hiyo mulibonga nao juu story kwa nini waja monetize podcast in Africa
hata hawakuwa na ofisi huko hata nikienda huko they didn't even have an office
cause
office ina manage Africa kwanza hata wacha hata story ya kumonetize sisi wenyewe ku access Spotify tuko tuna access wasio kwa na ma APK file
hiyo time
crack crack Spotify ndio waweze ku access in Africa au kunaweza access Spotify hivyo so when they kenyele hapa ni bro kuanza kulipia Spotify per month kama Apple Music ilianza juzi si kitambo sana but maybe 3 years or 2 years ago I don't know but it wasn't not anything more than 5 years ago So unaona kama tuwezi hata lipa yet juu kuna venye what an intel I got is kuna venye walikuwa naangalia Africa walikuwa naiona ni kama hatuwezi lipia music hivyo but perception did change alafu wakaona podcasting ikaa wakasema pia hii ni another avenue ya wao kupata do so wase wana consume that's why walikuwa na push podcast crazy because for music ni 3 minutes namaliza shughuli sisi wakiamua ati Spotify wanataka sasa wavuchi inaenda kuanza by the way. Bali nakumbuka wakisema an update.
Wana update aje?
Wanaenda kuwa utakuwa unaweza ekewa ads kwa nini yako? Podcast yako alafu unapewa doka YouTube.
Yeah, okay.
Inaenda itaenda kuanza. So bado wanaangalia model, bado wanaangalia wase wangapi wako kwa hii game ya podcasting pia because hiyo ndo the easiest way kupata ido rather than kuplay ngoma tatu different artists nini ndo weke ad. Hiyo ni fala. Katikati ya episode ya 1 hour si tunaweka shit hapo katikati pre roll mid roll post roll na tunasukuma
afu zuri audio ni hawezi skip
huwezi skip at nini unaweza skip msee akisema kitu usikie wasio kicheka
you're stuck with it
so inaenda ku happen so one thing they didn't even have an office in Africa
okay
office ya Africa mazee Africa ilikuwa na control kutoka Dubai
okay
imagine so sasa hii office ya Africa inabuildiwa pale SS sijui kama imeisha probably imeisha tuli have meeting kadhaa na dem flani hapo yani marketing and sales manager or something huko YSA. Beshte yangu deadly.
Okay.
Sinajua mi ni mbaya.
Yeah, natuwa.
Sisao, siwai sao.
Atuwa sao.
Iza.
Masu wa hiko nini wa siwai sao.
Yeah.
So, kejeka hape ni, so unacheki, yono model inaendelea. But itakuja kuhappen.
Yeah.
Monetization, tumauliza by the way. Yoni kitu, mimi personally, mina eza sema hapa. Ni mauliza mara mingi.
Yeah.
Yeah, kumonetize ingekuwa fiti sana.
Yeah, you know the reason like sisi udelay na nini na Spotify because yeah. Because za like I want to do it for the love but I can't do it for the love.
Kuna jani, bills bro.
Yeah, kuna bills. So unapata on this other side YouTube kisha figure out how to like make it work, it works. So yes, the hiyo pond imejama shark kibao.
Yeah.
But uko tu zile za acha tu ni get my corner and then I'll reside on this corner.
Yeah.
But mtiki pia Facebook wanakuja. So Facebook wakikuja, utaanza kupost Facebook.
Eh, yeah, but pia audience ya Facebook manze, mimi nao si tunaongelesha ma Gen Z na ma yangi mostly, si peke. Mostly.
Yeah.
Most of these Gen Z's na nini vile wana consume, unaweza imagine hata Spotify Wrapped ikitokea ati watu wamesikiza kutoka platform. Where were your episodes shared? Number one yetu buda ilikuwa Spotify, ilikuwa Sandwich. Ati Sandwich, sorry, ilikuwa Snapchat.
Snapchat,
How?
Oh, okay.
Unangetu kinasema?
Yeah.
Nani anatu, uko Snapchat?
Zi.
Uko Snapchat? Kama uko utumi sana.
Ni an idol, it's very idol.
Exactly.
Hata sijui kuitumia.
Exactly.
Mi sijui kuitumia Snapchat.
Sasa saa hii mayangin, simu yake heri kwa sizo vitu zote hadi WhatsApp. Akia kuwe na Snapchat. Hata mimi niko na Snapchat mazee, pia ilibidi nimeingia kwa game bio, mimi siwezi
Snapchat tu wakaze. Najua gasi
kuna picha
ziko na like a limited period ama I don't know.
Of course nika IG vile kuna stories. Alafu pia kuna kitu inaitwa streaks. So naweza anzisha streak na wewe. So it's basically it's the number of days we've been communicating through pictures and videos.
Oh, okay.
So naweza nikianza na wewe nipige picha kitu nikutumie kesho wewe ama wewe pia unitumie the same unitumie something else. Kesho it account as one.
Okay.
Same time.
So
hiyo ni kati umebonga for a day.
Damn. Okay.
So during the day naweza unaonanga wasio na snap mnasema majenzi usnap kila kitu zii. Kuna streaks tuna take care of juu 24 hours ikipita kati tujatumiana inaisha ianze zero. So kuna wasi wako 1000, kuna wasi wako 500. Me the highest niko na wasi nime streak nao kaa so sita.
Yeah.
So unaona ni 600 days of kubonga hivyo tu. So Snapchat, alafu Snapchat ina nile design, yani trust me. Sitakangi kutext maboys wangu hivyo sana. Text boy wako sana kwani wewe ni mpata. Hata siwezi kwa naambia boy wangu uko aje daily. Hapana. Heri nijue what's going on with your life. Nione nimekutumia. Wewe unaona niko kwa dentist. Nikienda kwa dentist na streak natumia wasee wangu maboy wangu. Msea anaenda mahali kucheza futa na streak. By the time tunapatana end week, naweza mwambia, "Hey buda, by the way ulikuwa kwa dentist juzi kuliendaje? Unacheki nime catch up." Sija kutext, sija kucall. Atujasumbuana.
So it's the snap that's chatting. It's the pictures are talking.
Yes.
A picture is worth 1,000 words.
Exactly.
Literally. Oh,
exactly.
Oh, it's the Snapchat.
Okay. Yes.
Yeah.
That's actually tunabonga mimi niko hapa, I'm like what the fuck is
happening? Yeah, I know nothing about Snapchat. Like,
so ndomana nakuambia hata Facebook ikikam, sijui yo model vile watacheza nao, but of course maybe hao majenzi wakizaeka wataingia Facebook, but sidhani watabaki Snapchat juu inaendelea.
Zizi, but kuna mabuda wanawasikiza.
Yeah, wengi,
so,
najua.
Yeah,
ndo
so
nasema,
unaeka hapo,
yeah.
Cause mtu yangalia hivi, haba na haba ujeza kibaba.
Yes.
So fadhali usiti hapo, isitengeneze do, than usiseti na ingetengeneza. Alafu, uwanzi na latest, unazaza zile za kitambo.
Zatene.
Yeah.
Ya tayari tuko uko.
Kwa kare keep up.
Tayari tuko uko. Mina, vile umesema uko right, haba kwa haba. Na that's why niko everywhere pia.
Yeah.
Sandwich ukienda kila mali utatupata sahi. So hadi Facebook, niliakele stuff, niki upload IG, inaingia Facebook.
Okay.
Tuko na page Facebook. Mimi niliunda.
Yeah.
So it's running, up and running. Of course ikifika hapo nitajua strategies zangu za digital vile nitasukuma na kupush.
Yeah.
But in hindsight kila mahali tuko on, mimi siwezi chagua, but all I'm saying is majority of our listeners wako huko.
Yeah.
But of course tryeka tu huko, msema atajipata huko atafanya hivyo, maybe anataka coach na laptop mahali juu kuna wasee pia mas today. Nilikuja ku realize msee ako form 4, form 3, form 2 akienda computer lab, ana login, anatusikiza.
Yeah, okay.
Sana login na kompia ya chuo hapo hivyo kwa Facebook. Anaenda pale anatafuta episode mbio mbio anaingia pale kani Anchor juu inaingia na hapo tu direct.
Yeah.
But Anchor was bought by Spotify.
Yeah.
So it
was Spotify for podcasters.
Yeah, Spotify for podcasters. Anaipata rahisi. So mi siezi dispute, dispute kabisa.
Yeah, because of course easy generations ni nyumko na hiyo advantage your generation si generation ana inajua radio as radio sisi tunajua generation yetu bado ni watu wa radio so kabla tu walete kwa podcasting this side where you can have a conversation without worrying about this or this so kuna hiyo nene
that's why mnafaa kuniita ambassador wenyu juu unajua mimi sasa niko radio saa hii na nilianza na podcasting.
So
mi pale na try tu kuambia wasee pia wanasikiza radio kuna hiki kitu kingine.
So once
in a while naipiga promo. Na katika the messenger tu unajua.
The Luciano.
Big shout out to Homeboys Radio.
So kwa sababu ulipata gaje radio hiyo call ili happen aje? Cause ya energy are you classify kama a radio career, si ndio?
I don't. Hapo hata mambo ya kukua sikuwa ingia on air. Niliingia on air today. Tulikuwa tunika tunalaunchiwa hapo. Ushaona vile mapolitician ukata ile ribbon. Wakilaunch kitu. Ndio vile day time niliingia on air. Mara mmoja sio alikuwa ananiambia buda suji come na sisi kwa sema zii. Buda ubonga mzee. But can you happen na Homeboys of course ni jupia sasa mimi na giving thanks to Umtoi wangu which is the Sandwich Podcast. Juu Umtoi mazetu limchunga ikafika point mazee anaanza kuleta vitu away.
Unajua
ni kama mtu mdogo umemchunga hivi alafu ana grow up kidogo project Mbappe. Basi wanakuja wanataka kusign Umtoi wako like eh hey, buda mimi by the mimi muonyeshwa 7 figure na wasee wanataka kusign Sandwich for 3 years. Ni muonyeshwa 7 figure hivi msame niambie ndio hii contract unakupagia hizi tunakupatia hii mita. Hizi mita ingapi? Ni wasee walikuwa like eh hey, tuchukue nini juu hiyo time kwanza doing.
Najua.
Mimi na mimi najua anga data na analyze data yangu, najua hapa ina move hivi, this is what's going on. Alafu una realize damn. Yaani imefika point msana kuofa hizi meter. There's something wanaona labda yenye
msioni.
So tumefanya hivyo pia story ya radio psychic happeni. Mimi nilipata tu call. Kaambia wewe ni aje? My name is this from Muku Radio Africa nini nini. Unaweza come in kesho ama kesho kutwa at e time 10 for a short meeting to bonge. Nilisikia hiyo call nikasema ala ini gani? Kasema sawa, mimi the next day si nimejipiga hapo moja mbili nimetoka nimeenda. Kaka pale nimekaa hapo kwa office mwe. The guy who's now my boss. Mbonga na yeye kaniambia by the way tumekuwa tukifuatilia hivi na hivi na hivi na kuna opportunity imejitokeza hapa na hapa. So tunajuja hii kwa radio lakini umekuwa ukifanya hii kitu ya podcasting na nini na pia mali radio sasa hii inaenda how I envision it sasa mimi kama Kibs vile na envision itafika point we are going to put podcasts on air kuna hizi platform platforms na kila kitu but imagine kuambiwa kenye mnafanya hapa nipatiange about let's say 1 2 3 4 ama 5 probably 4 episodes za radio exclusive. So radio kenye wanafanya ni maybe usiku ikifika from 10 to 1 wanasema ni ma podcast. 10 to 11 ni podcast. Unajua wasio wa mashinani, wasio wenye hawana net hivyo, msio hana smartphone hivyo, anaweza tune in kila siku 10 anasikiza iko nini. Unajua. So the power of radio ni your air. Which you can't buy bro. Unless you so hapo tu ndo mimi nasemanga by the way wakafanyia kitu which is gonna happen maybe.
Nimecheck US imeanza ku happen cause US wameanza ku notice always survive on music cause music nowadays people can get their own music.
And people even listen to a wide variety of music. You can choose music to play to people. So which bado radio iko na nguvu yake na naiona every day. Leo hata before nikuja hapa nilikuwa on location na wasee wangu of course kwa Homeboys. Tuko tunapiga shughuli na pia nimeipenda juu ina ni expose kwa wasee wenye singefikia tu hivyo. Unaona? So vile naona mazii kifika hiyo point ya kuweka ma show on air. Ebu imagine podcaster mkali mwenye hata ingizi ganji yoyote. Mimi nikuja nikwambie na month za kupiga so nataka episode zako 4. Unajua ukiangalia value yako siyo, definitely yeah, that's yeah, not your value. Maybe yeah, probably even your value is priceless. When unaweka price to for something that will work for you.
Yeah.
But in real sense, mi siwezi sema niko na price.
Mm.
But kuna kitu naweza term as a price.
Mm.
Kiniambia tena kupiga do fulani nitaangalia vile na change life yangu.
Mm.
Kambia wewe tutakupatia kitu kidogo.
Yeah.
So yeah, probably itafika hapo. So bosi akaniambia wewe check iko hivi na hivi na hivi, ukikampia utapigishwa training, utafanywa nini pole pole. Paka ifike point uko fiti.
Mm.
Kama sahi show napiga mbaya, hata nili hata vile naongea ili change. Najua hiyo ndo kitu about it. Hata vile nabonga ili change na nini. So yeah, even though it happened, nipiga call nini nikamwambia sawa, nikaonyeshwa mimi nikamwambia mimi siwezi ingia paka sijapiga contract cause nakumbuka ile base fulani. Wale wasoko na Energy Mob. Walinipiga hiyo akukua na contract. Tumewafuata contract buda miezi. Miezi mob sana. Alafu ile time nimewashtua na dai kutoka ndo unaanza kuambia by the way kuna contract unaweza kambia fuck your nonsense man. Naenda sign hiyo contract kujifungia hapo. So yeah, mimi nikapigishwa hapo contract nikaisoma nikapelekea Masangu. Masangu alikuwa happy. Unajua mzazi hata kama unaingiza do gani?
Yeah.
Anataka ukue na job. Unajua wame believe ile kitu ya anaweza ambia mabeshi zangu mimi mtoto wangu ako kazi hapa na hapa. Ile yetu hata ajui podcast ni nini bro. Nilikuwa namwambia ni kitu inakakaa radio lakini ni ya internet, si radio. So anambia internet radio hapana. Kitu fulani.
Yeah.
So hakuwa anajua hata ambia wase wake mimi nafanyanga nini. So vile aliona hiyo alibambika, kaniambia chukua nini nikamwambia ai unajua nini? Pia at least mimi nimeona Kenya nafanya na hii stuff. Nimeona mali inanipeleka, nimeona experience napata na wasenita Arab shoulders now.
Yeah.
Na pia kulan tu. Na kulan na kuona vile tutai change juu radio haitakufa.
Yeah.
What will happen is it'll change, it'll evolve. Sai tuko point yenye tuko kwa hiyo transition, watu wanaogopa. Watu wanaogopa ku change from kuiskew kidogo. Yeah, cuz hata sai huko mambo imeanza kubadilika. So even though itafika,
yeah,
the air will be open for guys probably soon. Yeah.
Okay, cuz hata vile umesema radio itaisha, imenikumbusha kuna kitu moja interesting like back in the days nikiwa ghetto radio. Nikuwa nimeishia majuu, ilikuwa sasa ni Netherlands.
Yeah.
Na kunga nikisikiza HD radio, like high definition radio. And I remember thinking, it's going to come to Kenya. This is close to 20 years ago, bado ijafika Kenya.
Yeah.
Like Africa tunakuwaga slow, lakini na hizi vitu. So yeah, yes, it'll evolve because music, so hizi unajua the artists don't even take music to radio stations.
Yes.
Ajaibu. Like, yeah, niko sure, sijai wauliza, but niko 100% sure wakadinali wajaitu mangoma zao on radio.
Kutumani wanaitu wango interview tu.
But sasa, back in the days, the musician needed radio. Right, yes. Now, the musician does not need radio.
Yes.
So now radio has to evolve in a way where
it'll serve.
Mm. Otherwise, it's going to. Because this time, hata ya kutizwa, say, imeisha. Sikuzi nyo mnatizaje. Because kitamu na jionge, soma, there's this artist who's pregnant. Artist who's pregnant. Wasa hata jua.
Before.
Sikuzi mnatizaje.
Asuta unaitiz tu na unapatia labels crazy. Unaona kama, for example, kama wakadinali, mine za kuja nipige story inspiration. Kama juzi niliona Domani, alikuwa interview pale.
Mic check. Yeah, yeah.
Akitoa ngoma saisi nitachukua info yake moja hapo deadly.
Yeah,
ya kitu wasa huko anajua hata before. Unajua nitachukua info. Kwanza kuna history alisema ati ya venye kuna dema alikuanga aliendanga rehab. Ndio maana alitoa hiyo ngoma ya Blow Me Kisses nini. Kama hiyo Blow Me Kisses ingekuwa na premiere something itawi premiere hivyo.
Yeah.
Or something. So mimi naiona kama Kibz. Naiona tu design naweza ipatia value in terms of kama unasikiza utakuwa curious uliulize nani huyu na story kaa hii.
Yeah.
Unajua crazy.
Okay. Cause kumekuwa na hiyo nini, cause back in the days ilikuwa gala like unaweza tease kitu, unaweza kuwa like the first to listen to the music. Saizi ukiwa on radio you're not the first to listen to the music.
Kuna like msia alisikia asubuhi YouTube ikiwa 1 minute ago.
Msia isha isikia ana amesikiza the uncensored version or the whatever version.
No,
so kuna hiyo nini. Okay. But so kwa contract enye ilifanya uka smile your time ama ilikuwa aje?
No, can't say really ili nifanya ni smile. For me it was more of inanipatia some kind of security.
Yeah.
Na kama msanii, one thing ni hiyo security ikikuweka utakuwa comfortable. So mimi nikaangalia ile security design ya mazee, mimi naishi kwa madhe hiyo time. But nimetakanga hii freedom ya unajua in as much as sijakatazwa ati kukuja late, hiyo kukamtani late labda umelewa vurugu, alafu another thing, buda utakulana wapi unajua, like why will we do this shit man, not to see mchana daily, unajua ama utulipe BNB, what the fuck is that? So nilikuwa takio security ya kuwa na keja yangu kuweza hata kama sijapiga gig, juu unajua gigs pia ni unpredictable as shit. Sasa kuambia 45 to 60 days ndo unalipwa. Unaona? Utangojea 60 days kulipa rent kweli,
wezi? Yeah, yeah,
but at least with that kuna security, at least nitalipa hiyo rent. Alafu do nita shughuli nitapiga huku. So mimi kama mtu kama mimi radio tu ni 6 a.m. to 10 a.m. nishafunga shughuli. So I have the option of kwenda mtaku doze ama kupiga hustle nyingine. Unaona? So kama leo ninafaa kuwa hapa, nafaa kuenda photoshoot, nafaa kuenda meeting nyingine jioni. So yani siku yangu iko packed. Alafu nikirudi mtaani jioni by 9 ni make sure nisha doze. Mimi ni mse kitambo nilikuwa night owl. Nilikuwa na burn the midnight oil deadly. Mimi niko ule mse wa nitaenda nipige mavitu zangu, nivute mavitu zangu, nikule sandwich. Nirudi mtaani nimechoka, ni doze, niamke 2 a.m. ama 3 a.m. Nipige shughuli hadi nione jua ikitokea. Nilale kidogo, niamke ni dishi, nipige maboy twende kasonge sana. Tuige pale drugs, twende kwa base. Kuna base flani huko Langata watu na chill mali unaona park. Kwa bypass. Na chill hapo mazee, tupige madrug zetu kidogo, tubonge. Hiyo time kwanza ilikuwa point hata nilikuwa na chana. Niliacha. Hiyo point nilikuwa, yani nilikuwa nafanya vitu zangu tu, but now shughuli ilikuwa inashapigwa. Unajua wale wasa wanasemanga, wale machopi wanakuambia, ah, mi hata sisomangi, mi hata nini, hata mi hata, ah, mi naenda kulala, ista somea, lakini alipiga shughuli usiku. So mi nilikuwa uyo mse wa usiku wa manane nitapiga shughuli yangu yote. Kani episode nita edit. Kani nini, so na nikuzi schedule, kumake sure niko na kila kitu na niko na tenje yangu. So na control tu vitu from maliniko. So hiyo ndio ilikuwa shughuli yangu. Vile wera ilikamu nika change sa routine yangu. So siku hizi kila kitu na make sure nimeifanya mchana. Na kasi Friday usatu usiku, mambo ya usiku siku hizi misimuza usiku.
Kwa mimi bado nakuwaga msa usiku. Hiyo ndio kitu moja ile na ya nimesigi, like miyo saa 10 ya subuhi niko hivi. So kitu happen like hii morning, mi kitu yote ki happen 7 a.m. Just ajua minda ijua after 10, 11. Kitu yote mi happen in the morning, cause first of all mu make sure niko mteja. Cause na feeligi like if you really want to get me, you'll get me. If not, it's not that urgent. So mwaga niko mteja na nini. Okay. So your experience ya radio so far imekwaje?
Iko fiti, alafu tena big shout out to Jimani. Unajua ndo niko na yeye ni co-host, alafu sasa pia yeye ndo ameni train so far. So yani ni ile design mimi kena try kudu. Unajua yako bado pia kuna hiyo accent ya UK. Unajua ako na hiyo stuff yote, alafu lakini ni deadly radio crazy. So ni ile design mimi na try kuchukua style yake ni fuse na sheng na Kiswahili kidogo hivi, ni diffuse. Ikuwe ni kama mse mwenye akuna hiyo kind of vibe, lakini sasa inakaa mtaani. Na cheki, so ni hiyo design. So far nimepata experience fiti sana, especially ukiwaka na mse akona experience crazy ni noma. Juu yani challenge ni daily, nikaa niko challenge maze. Daily naangalia mse amefanya hivi, nafaa kuifanya hivyo ama nafai kuifanya aje, ama nikiifanya hivyo naifanya na style yangu aje. So daily maze niko tu na try ku get better. Nikao una try ku get kwa level ya msela kiako huko. Najua. Daily tu ni pole pole. So experience nimepata sahi nimegonga wani. Actually it's crazy that leo on the exact day nili sign contract. 20th.
Iko nene ja.
20th of March. Nili sign yo contract last year. Na imededi. But washa renew. Wame renew juzi. So simbaya, mambo simbaya na experience napata. At least with that niko na mashow zangu pia nataka kuzianzisha pale YouTube. Kitu different. Itakuwa more of comedy. Alafu bado ni kind of reporting, so nitakuwa naongelea real stuff but inakaa na comedy yake.
Okay. Yeah. So hakuna kurara, hata kama hujara.
Hakuna buda. Na mi bado niko na energy sai. Unajua mimi interact na wase wazae kila time every day of my life.
Yeah.
So wananiambianga buda kitu uko nao any time.
Mm.
Tafika point au una energy. Ni sawa, ina shida.
Yeah, yeah.
Tupiga sai tu.
Yeah, inabidi. Mm. So of course ufadaga podcast lazima acha tubongejea ma podcast nini, a few things that have happened after that we'll be back to stories zako.
Yeah,
so Yesu wa Kongeren ni Tongeren yes yeah. Yes, ali amemeka comeback na alisema that the current generation will not live to see 2058. Yes, sijui kwa nini amechagua this specific number. Nimetry kuangalia kuzara niki divide by 2 na come to 1029. It's not an interesting number. 1029 is not interesting. Yeah, so kwa nafikiria amechagua 2058.
Man, mi unajua au ma wasewa au ma pastor au waseka utu huyu Yesu wa Tongaren. One thing about say,
yeah,
ile time unaona Easter kwanza ina come, si ndio?
Yeah,
sijui ni ile happen Easter exactly ni
Easter sinakuwa gani? Yesu alizarekwa
akafanywa kama ni seril. I think Easter basi tunafaa pia tumfanyie sieni Yesu wa Tongaren.
Ali last time alisema
alisema
ni July.
Alikataa last time.
Yeah, kwanza ali dispute.
Unaona?
Dates.
Akasemeni. So, mzee kama huyo, unajua mimi ukidai kuniprovia wewe ni mbaya, wewe ndio ule Yesu. Na sisi tunajua story ya Yesu. Come to kufanyia hiyo stuff tu tena. I mean, I'm not trying to be those guys.
Yeah.
But wacha tupitie hiyo kitu, alafu ndo tukuamini. So hiyo time anasema ati 2058, sasa e generation by that time atutaiona ama nini nini. Tunaweza amini, but I think right now hiyo ni total bullshit na kitu kai hizi happen. Tumeona wengi sana wakikuja na wakisema dunia inaisha when.
Yeah.
We are in 2024. Mse hata kitokea leo aseme dunia inaisha 2025. Bado tutakuwa 2026 tukiongea. Naona. So mimi siami huyu jamaa ni as long as I can see ni unajua siku hizi kuuzia wase hope ni one of the easiest thing.
Yeah.
Wase wana go through a lot of things. The most lucrative business is selling hope through religion.
Yeah.
Unapata wase unawaambia mazee wewe next week by the way vile una move hivi utakuwa na ganji kwa akaunti yako. Si ukienda upige wera si utakuwa na ganji.
Yeah.
Unajua, lakini sasa the fact that msali aliisema
utafeel ni kama endi amekosa.
Yani nikaenda amekupanga. Hapana bwana, it's not like that. Missy, huyo Yesu wa Tongaren as long as I can see. I think that's total bullshit, man.
Alafu ushai take your place your god. God wako akitokea na kwambia mimi sijai vuta bangi wala kunywa busa. And you're like, "Eh." That was part of the statement.
Yeah.
So alisema hiki kizazi kitaanza kuisha kuanzia mwaka huu hadi 2058. Alafu akaendelea, "Mimi sijai vuta bangi wala kunywa busa." Tukola, "Eh, buda jo. Huko unajua hii ni bangi."
Yeah, bana. Unajuaje? Labda kama hizo stories zako zinakaa. Anataka ingredients
za hiyo story, yeah.
Kama ni Mungu. Is it was fake ku affect? Unajua,
yeah.
Kama god akichukua busa haifai ku.
Yeah.
Anafaa kuota kama amelewa anafanya ana go back to sober.
Kama Yesu si aliturn water into wine. Basi hata yeye tushtue achukue maji yake kwa busa ajaze mavikombe hivi
tuwaamini.
Zesha itan water into tea.
Tea. Uko kwa leo kuna priorities.
And this is a hungry god.
Na bose kujeni na mandazi.
Yeah.
So kuna alafu on the other side kuna Prophet Owuor mcheki amesema yende alileta COVID.
Yeye ndo alileta.
Yeah, yende alikos COVID, maka akatuambia tu msicheze na mimi.
Alileta tena. Kitu kingine, alisema alileta kitu kingine.
Hata alileta kitu kingine. So Prophet Owuor namuonaje?